Once again, J-Mod, representing of Jeju Daddy, Daniel PCC Record, man, Zed. And you're jumping the hill with another flavor, man. Mara ya kwanza nilipo kupata mengi baba kulia isimwa, lakini baba mimi sikuchoka kulisifu jina lako. Kuna wale walisema Illuminati na wengine wakasema misipati, lakini baba kwa neema umenijaza mimi na bahati. Na wengine wakaenda kwa waganga, mambo ya siwe na ujanja, lakini baba kwa neema umenijaza mimi na bahati. Dali 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 dali,
oh Lord,
niko
oh Lord
mbele zako. Dali 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 dali,
oh Lord,
niko
oh Lord
mbele zako. Kama nipendo ulifanya zaidi, salabani ulipo mtoa mwana wako wa pekee, akafa kwa ajili yangu ili baba mi nisipotee. Ulisema yote yamekwisha, salabani ulipotwikwa. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ukaniokoa mimi baba. Mambo yangu yote yako sawa kwa sababu ya jina lako pekee. Mambo yangu yote yako sawa kwa sababu ya jina lako pekee. Ulisema wewe ndiye njia, uzima tena na kweli, kwa wale wote wa kuaminio baba. Baba
Lord, I just have to wonder, is this the kind of feeling wanting me to go under? I can't believe all this ojana kupenda. All my life I give to you, for my soul I surrender. You in my head, my desire, I give a messiah. I can't help to hire, these trends are like a fire. Oja, come closer, wish I go to the wire. I still got to sing, cause the devil is a liar. My make and my king, if only you I sing. I love is one thing, the other me I feel nothing. My make and my king, if only you I sing. I love is one thing, the other me I feel nothing.
Daddy, 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 daddy,
oh Lord,
niko,
oh Lord,
mbele zako. Daddy, 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 daddy,
oh Lord,
niko,
oh Lord,
mbele zako. Nilikubali kufa na we, nikakubali kufufuka na we. Juma ana mina zidi amini kuwa daddy nami. Njia zangu umezingarisha, njia zangu umeziweka safi. Ndio maana mimi niko safi, yani ninasema nipo sambamba. Kweli dadi umenibamba, ndio maana nakuimbia. Kweli dadi umenibamba, ndio maana mimi ninakupa sifa.
Jino, Bastani, how's you? The remits of the year 24.